agacumi ndiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo iki gikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyice biwaniremo ntibemere ibyacaci ngo ntibajya no kwaji ukibi bakoza bakwite panci bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha jigotomera utazabimbwa bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha jigotomera utazabimbwa mapia buresha buria numbesha ukabumfatiranye ngo nuko ndumuri nimusha ibibya numbisha nibiyogumwesha biranyoreka naraje nda kamarayika yeah 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 Kako aribyo bitwika Wanyi bagije gatigisimu Muramumura gasamusamu Nabaye akazizi Ubu ndi muri meditation Ndambiwe iyi situation Ja nabara mve muburara Mkarukire jeje Ubu ndi muri meditation Ndambiwe iyi situation Nabara mve muburara Mkarukire jeje Bafitanye bifu na soda Wanga kumbona ndi soba Batisha jigotomera utazabimbwa Bafitanye bifu na soda Wanga kumbona ndi soba Batisha jigotomera utazabimbwa